jaamacadda Horseedda University ee magaalada Baydhabo oo kaaladaasa jaamacadda Dhaka International University DIU ee dalka Bangladesh iyo waliba si wadajir ah warqadda kusuga ee la siiyay ardayda dirtii heerka walbarashada master degree ee sidii arday badan oo kusugan magaalada Baydhabo taas oo in muddo iyo markaas ay dhigayeen ardaydan oo iyo kulanka qaadayeen warqada ku suga ya magaalada Baydhabo kuwaladii iyo waliba iyo ka mahadnaqana maamulka iyo macallimiinta walkadhigayeen jaamacadda kshal ee Horseedda University ee Kiala magaalada Baydhabo iyo waliba jaamacadda Dhaka International University ee dalka Bangladesh taas oo iyo suurti geliyay in iyo go'rogan magaalada Baydhabo iyo markaas ay qaadan shahaadada master degree hana kumida ardada ayaa ku warbiye dareensho ka eedan heerka walbarashada geega iyo in markaasiya jaamacadooyinka ay ku qaadan shahaadada master degree
ee geega hafladan quruxdo badan oo liska godoonsiyahay ee meel raayisha ee warqad shahaadada intii lan deerna iyo meel raayisha jaamacadda way go'aansatay intii meel raayisha shahaadooyinkii process je la process gareeyo intii manaha lan walba walay xaqan lahay oo warqadii oo ku suugay Soomaali hoblar lan gorday intii manaha unanasi yamayl raay geey kanteenas ka koyni
dhamaan asxaabta tiimka shishal digun jaamacadda dhamaantiin salaamintin salaanti islaamka oo ninki weeyay ustaad maxamed bashiir qof kasta iman sabku usmeelun ku fidi tite xigta ana oo ku hadalow qolada MBH ka baas 7 ma basing laha hadhowada kulankan oo muhiimkan in egeek oo eed muhiimninka ah oo in badan uu wada sugaani ilaahay kisoo mayba ilaahay qadaray inay oo lama kulanatay afarta kulanki muhiimkan in hayne qofsoon oo in badan hajiita maayo uu sugaani taasna mayba mahadaas uu sugaanatay ilaahay kisoo subhana wa ta'ala tan xigta mayba laha ardayda inta fadhiida dhamaantin mayba rajayay insha Allah hadii ilaahay raguulo inta ka badan uu sii deero doona waana isla wada jara doon hoob ilaahay era waana dhamaantin wada mahadsantiin ustaadkaana mahadgaareen muujiyana maadaama us dadka oo ku shaqul lahaa intii MBH kun baydhow misaa master kun lug bilaaw baydhow anay us sababtii aan lahay kulankii ka rakoowadna una ogaayne alxamdulillaah taas ilaahay mahadaas sugnaatay mayba mahadaas iskuulay ustaad maxamed bashiir oo in badan inay wadanku qaastan dadkun konfer galbeed ka jeedan wallan qobada is unbaahnaay marka dhamaantiin wada mahadsantiin hadhowada
si guud ah iyo si gaar ahaanba walinka mahadnaqayeen jaamacadda Horseed iyo sidoo kale jaamacadda DIU niisiidi janis fursad uno idaan roogna ulkan roogna dadkan iyo wiilada ka dhah jarna janis niisiidi uno diyaarina master
dinikalada ustaad maxamed bashiir oo walkadi ko jaamacada Horseedda University magaalada Baydhabo ayaa ku hadalay guuli iyo geega deereen ardadan iyo dadaalada markaasii oo ku biyanga muddadii iyo markaasii ka jiray heersho walbarashada isoona sheegay in magaalada Baydhabo la go'do doona xaflada kala oo wiin oo la kaga doonsii doona shahaadidiyo
sababta soo guule in koyta walaalisan haddii kulligii dhanka dhawaajidan oo sheegtan waay markii ardayga duruufa gal la hadii la ka adkay guulas mal deere lahayn laakiin iyo jaamacadda sharaga in yaa laata qofka exam hadii la deere in oo clean ha oo walbalanka ka baahnaan lacag dhan lan gafadaan laakiin intin dhan wada ogtiin meenaas ila ka mari diman kana qadaan intaas eedan an kama hasantiin sida oo isan ninka kama hadnaqteen onun may balana waajibna saaranaay waaye in aanu gudan oo yoolku un heeg sidaanana ma hayte tan oo bilaaw ah iyo xafladdi kale oo ka dambeeyto oo wiin un deero doon marka xafladdi kalena tan ka balanay waaye baydhowil ku qabadaasi in ka balanay waaye xafladdu wiin tan hada testimonial letter kan biitanshe walka bii kor jaamacad wal wiin ma qofka ardayga in uu weeri qof kasta wal gudoon si kor wal si kor laakiin maadaama ardaydan oo markii hore hoosas kala bilaawne in haddana meen ka tala galnay in isku koyno oo si farxad leh oo macna kalgacal noo dhaxay gudoonsina iyo ismuuqta beejiga jaamacadda la xadhigay.